non wontire ɗo gondi yamde joƴƴa ɓaraka mintaji capanɗe tati kibaruji moɗon dow masinaji commune Omar Hamma jangan tan dow masinaji ɗe gondi Seyni Siaka nani koye majji. E nder koye kibaruji ni en kala e wiide e nder lewru sumayere nde yeru no Modibbo Badje toɗo Oustaz Aladou Yahaya famminiri dow filla julde kayeje mane mbiyen na filaje filla kawjaki rab keƴora ndenago kam woni hoore haala yilaru tindi cigilaɗo yaade to fedde leyɗe Afrique darinde dow fipotal hawtade sogeji kawjiɗi filla ndenago e ɓiɓɓe wuro ton altine bittiɗo cibiri nder région marade yewtere meɗen pindino hande en jaltana kaalena filla ko wonno sabi mbina caadaki are ɓurɗe nawtorade ɗande nder leydi meɗen Niger. Kore jam hirtiyamoɗo yerno kalirnoɗen lewru sumayere no lewru noon du alsilameɓe cumoto e wadde kayeje gam ɓurtude junubaji muɗen. Saabe majjum Aladou Yahaya Modibbo Badje toɗo o warti dow julde kayeje ɗen no haniri yeru no famminir Ali Tazi Seir keɓɗo yewtididde makko.
La prière du tarawih ce n'est pas une obligation.
Julugol kayeje hun non ko watte dey tirsinaka kano ɗin yamirani non dow sunna nulaɗo mo julde kisina won dow muɗum. Tafon eɗen andi waɗugol nafila nulaɗo mo julde kisina won dow muɗum. O wi neɗɗo gaɗo nafilaji se ɗuniɗo sanne fu sakitoto laato giɗo makko noon woddu konna ko wonno waɗɗum enda fu malaikaɓe windan ɗum Allah yafonto jomum du junubaji muɗum fu kasenɗan jangol hara se darangal darima julde kañum ko arte ƴeewe se julde nde woɗi tan timmi seni nde waɗɗi ko jacciru sey ndaare le nafilaji konɗo wannu ɗum boƴƴe waɗe hen en mo julde kisina won dow muɗum. O wi juulo nafilaji jamma no waɗi gikki hedde mbar jaari to lamɗo subahanahu wa taala noon noon du konna kayeje ɗe enen heɗo fu juuloɗe gaɗa liman illu fuɗɗir fa to timmi juuli keddi hitande moɓɓere
fou.
Balɗe majjum ni ko ɓiɓɓe wuro Gallure tawa no tawda e saɗornam rafi ndiyam ko yarte na ko ɗum tilsino e bangeje kewɗe nder Gallure nden sayto ummi nder reedu jema yaade dow ɓulli e tefoyde ndiyam ko yarta yeruno Abdoulaye Aw Sokko keɓɗo yewtidi e maɓɓe famminirɗo hanoni ko firta fulfulde
nder Gallure tawa hande nde himɓe taɓeɗon endan no godi caɗal hal filla ko darto ndiyam laaɓuɗan wulo wulo waɗi hawri du kondanni fa hande lewru sumayeru himɓe Gallure nde no kolloɗo mettorgal muɗum en sanne
aksiri ɗo ni tawa yimɓe no gaɗa balɗe nayyi fa joyyi gala ndiyam ndenne yimɓe no hettorrade no woɗi sanne wi'e ardiɓe ɓe endan keeɓi mosolo sa ɗornan ɗam degon nde ɗum satti sayto min adi bidoji tefoyde ndiyam
ɗam
kenga illa yande jeetati subana ko ndiyam ɗan dari fa yande jeego o e mintaji woronja ndiyam wala ndenne no handi neɗɗo resa bidoji mum gam heɓa ndiyam gam ndeni hanani neɗɗo sayde yehi faa nder ɓangeje gon tefuwa no woodi baldiroɓe rafi ndiyam woɓɓe ɗo sayi cakka jamma yande ɗiɗi yaade yande tati keɓata ndenne saɗarma no woodi ni
hasan ababale kawjiɗo campagne mo ndiyam to endan tawa o wi ko ndiyam ɗan taƴa taƴa ɗum koye rafi keƴoral lantarki noon wadde ɗum
depuis le début de la période
illa ko guleki fuɗɗa fadde ma himɓe nangude sumayere de endan hiite courant amin tembe mum ɓutiri sayto min ummini groupe uji ɗin endan golla groupe uji ɗi du yaade jamɗe tati kam mbawi gollude ndeni ɗi gollinama ko ɓuuri noon to saɗorna gon heɓoyte yaade yeeso min durwon to himɓe keppu ndiyam seni ko ɗum waɗata ko wakkati goto ɓe kokke joni de ɓeydake
ɓeyto
ndenno fadde majjum hedde mosolo lantarki o endan seynide himɓe tawa muñir nonda dow tilay
nanni mbiye nder lawol renugol leydi e durwi diggol e ɓiɗɗan bonɗa ko waɗi ko sogeji leydi meɗen Niger kawjiɗi filla ndenago gaɗi golleji noga e jeegon lewru marsam yaade ɗiɗi lewru avril duɓujinayyi ɗiɗi e noga e ɗiɗi bittiɗo nder région Difa tawa e tilaberi nder andinore ndeɓe andiri kegam ɓe kolli e wiide ko nimɓe pelle murtuɓe capanɗe tato e jeegom kamɓe woni ko wara e nimɓe sappo e jeetato koɓe nangi hawtade e loreji kamɓe kaɓorɗi e guineji gollitirɗi koɓe nangi e faware joni mbi e nder habaru goto oni sogeji ɗin kolli e wiide ɗi golleji du no dow mballaga ɓiɓɓe wuro nder nokkuje ɗen waɗi ko ɗum tabiti nani mbiyen fedde leyɗe Afrique darinde dow fi potal démocratie e yaadu yeeso altine bittiɗo onon cigili yilaru tindi dow filla mbiyen ɗowtanade laabi hakkeji ɓiɓɓe adamaɓe ton cibirigo bir nder région maradi sogeji kawjiɗi filla ndenagu hawtade e ɓiɓɓe wuro kamɓe woni ko kawriti to o battuɗo dow filla kajaram ndenagu kanjum e tefude holare na takune mabbe yeru na Abdoulaye Seydou paminirdo Mohamed Mamane. Miden pamani na faka esyadale kwa tawa nder dewtanade fi hakeji bibe adama abe. Nder lawal duru digol erafike jarande naku kujum maudu non kwa wawi wadude holare nata hakune bibe uro esogeji meden kawjide fila nde naku. Gamdum hino e fila yoltukol hakeji bibe adama abe. Sogeji kawjide fila nde naku din tojartino hadi. Sabu nder lawal duru digol erafike jarande nagu o dibbe wuro dom be sogeji kawji di filande nagu ndena dun em alla e rafi habude habaru lobbo chama e nimbe be gada e gacce dun do na wayi wattude palal mangala hakkune bibbe wuro e sogeji din tawidu hande der lawol tefude jonde jambe potal ke jarande nagu nimbe fu dun jewta ko lati arande fu bibbe wuro no kani ngatte de kunta nanni be minister leydi meden Niger hawjinde filla kite hantode lewru mars jabbido non wadi andinore do labi kesi kojaadi hoytinande kasun kobe fudu be garual kasum mangal gal kutukale ngolla wadu ciagande minister de noddano do filla yani boni rafi dewtanade hakkeji nembe kasun kobe wadi kodi koja yerno Ibrahim Jean Etienne secrétaire général minister ne faminiri Michel Deschi.
Depuis quelques temps, nous sommes.
Quoi, il y a un petit peu de temps, je suis là, 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 je suis koreji mabbe ngara jiabe le kasto endam no tawadu kollani hebande be safareji e modjen tingol nyamdu mabbe ndu be nyamdu du endam
ki séjour dans cet établissement
nanni bi nyaawdu oje wangi de lewru jabbini du der loktorore ko min tatabo mo gallure nyame amma ba kononda nyangu wecci toraki fanon da fu yerno loktorojo modo loktorobe on famineri ba ko dun dani labi kandi fu ko jama yade to ardibe hausu gandurwi didde e ngu nyaw yeru no docteur Abu Abdurrahman famineri Nafis Adam Sirf.
La plupart des cas de rougeole.
Doudal be nyawdu woje nangi de loktoroje nyame 3 no sukabe famarde e burtube de lewru mars kan dum wangi de nyawgu sattinay dun do hune non ko anda der fina tawa wakati on don nyawgu wangata de min bawta bi rabu nyawgu non heba der loktoroje den ga himbe arambe be iri nyawgu itta lilda to nyawuji ewete tabbintinay wodi ko nyawgun amma min goni minen gada tokkitagol kulal walde kulal min joddini sigila del doktoroje den ko jawtinta dow nyawgun
surveillance au niveau de centre santé.
Seko ten tonga yato sigila chonyiro nimbe nyamri e kwa yirndam futdama nder wuro kote kote e malu gorule jetire witine de. Ngal gola duno sigila no mo gomnanti wadi gamwa lirde nimbe bengala abaute yeru na hasi umewu abarsi prefemo departement on faminiri komis Fadel Alu famtini nimbe.
Chonirol ne maji der hoyirna ko gomnati watta hitane fu hikka gomnati joddini labi labbi ko watta chonnol gol wade der labi lobbi eno handiri hano himbe be gala bawde kan handi balli der sigila o gan handen no wodi himbe be gala ba ko nyamata garrafi bawde to en don handi nawtoro chonnol gol komiti joddinama ko hawjoto chottol gol hawtade e kabbi nibe denne minen gidi chonnol gol wadi der labi lobbi do gardo watti biddam bonda ko to funo jukketi deni lamdo jabi yago yeso no wodi sirgon ko cendol nyamdu ko wadante himbe burbe rafi bawde
nani mbi en labi ko jaati hebude ko yirnda buitaari duwan yaade to are godde di gomnanti hojuno sapo e jenay lewru mars bitido do der nyamay di gala golli redde e mo yerno secrétaire général syndicat lumobe mobe hojobe are no nan e no jara famineri don der Niger yeru no saibu chombiano wiri o wi di labi du hoja kenana gam durwi digol e beidari are godde le Niger moktar amad fu yewtide mak
ya de produit qui ne sont pas encore
no wodi are chodo wade de natay leedi meden gina are du non de der jobol duwal mu en kebi wadanede ko yirna misali neban sukkar e pari lanaji diam adowi are de enden gaddi ton enden porkutunu de natay leedi meden du der wakati bi ado o enden jomiraabe majje bawa hebude ko yirna ton enden duwal are du chodo wade gadda fadde laawi waddande lumo tobe ko yirna joddinede are de du bawa kebude ko yirna buitari duwan mu laabi kisi joddinaali di eldan wala bayla gon fu idi gaddi amma handen ni derlube meden de eldan no wodi are gon ganno kebo sanne cede mu en di jippade ganne fu no hidi sonna handen botoru kamanaari ujune joy sonneti
aujourd'hui il est à 25000 francs
Sengarten to yewtere meden pinelol fi leede adunaari yaade leede bandiraabe hawtaade e ndungu bitingo ngu wodaangu waddi basi an ko ndarta hedde arzuku do enda leede meden Niger kanjum wadi beedagol ceede are waddi kando kay sadormaaji der galleji yerno ardido fedde jinganore hakkeji bibbe adamaabe famminiri mamannuri wakkati no Moktar Ahmad yewtide makko
La question de la charité
de Dofi tirugol choggu kulle nawtorte ena hunno ena ko yaaji sanne haalay do tan en laati ko non torra yaade himbe wuro ne waawi ede laabi ko jaamana laabi no kaani koje e dofi on enda men milani dun saabi ko gomnanti wadi buitugol itte do kulle kewde laati nawtorte den enda hono neba em tanyo e chendi alkamari kanyo sukkar o enda dun hejay kano won ko hono fu dun wodi sabu dun heban ko dun nafi dun wadan kulle de hebe da lumoji fadada cede to beydo
satisfaction et de stabilisation de
ko waddi yaada ko ar handen der lube meden
ya presque en 2 ans ya
waddi hitane na dubi ni endan ko leede didi amon leede Burkina Faso kanyo e Benin ko di lawol to are mu en burto arde du nyamduji non ko nande gauri kanyo e kamanaaji en be jabay war leede Niger be jabay du konon naata leede imowa ndungu ngue hore mu hitane hikka wode feccere kala nenno nyamri jaccini himbe do hemre ko to chapantati en yar chapantati e joy sabi wakati goto cedeje nyamduudi endan kinni tan no jeenya de luube jonnon eden gatti gikken tamma dum wodawan yaade yes
un changement de cap
nyaw coronavirus hana kandu fuddi waddude yaada ko arede endan
bien sûr covid
coronavirus waddi baka mudun der majju ya sabu se endari wadina wakati mo himbe kanye are mudun en fu kebata njaade to yidi wakati fu alle coronavirus o denne no wawi ede kanyo ni woni ko fuddi tadal de
kon chaka Russia e Ukraine kandu no limte der ko waddi yaada ko
gune pour certains
alkamare hormo e chondi mudum ko duudi fu Ukraine joanno ko duudi fu do Russi ko kon waddum hadi alkamare di endan yot le dento warnata e leede mede dun sabi neno dun wanni jaccer sanne der le duniyaru fu jonkay ni hunno ko laati se jewa man waawi ede jeelu duniyaru kam woni ko wuli wulgo magudu kon dani rimana himbe jam
evident
do inde fedde daranide himbe leedi dum e giuda handen hana wadede
le pouvoir d'achat
albaud himbe don de chelbi sanne tendari beeda ko cede kulle ko sotte lumoji mauni sanne kano wonde be tebbe joddiji mum beydaka gomnati kan han dara laabi di way hojjide hebande hunde en mosola yalla joddiji himbe han beyde na dabar o won ko gomnati o hani wada
condition de subvention
do won takibaruji meede fulfulde tili joni wala fu ko baden wiide sanan jabbodo asuman sina wadde ko demgal hausan kore kirtanto jamirti
Diva do Radio Alternative
Lamba Chapan Ejena Ejena Topere Inay FM Zender
do Radio Gaskia Lamba Chapan Ejetati Ejena Topere Ejoy FM
Mara Ido Radio Sraunia
Lamba Hemre Edidi Topere Ego FM Kyota
do Bonfere Fuma Lamba Chapan Ejena Ejena FM Studio Kalangu